got that ass, it's killing me. The way you bounce, baby, never turn around, baby. Langinha, usi cappuccino. Face to the ground, when you bend over, baby. Private show, na kuta, yeah, you already know. Mohana mulai, yeah, ni shindu shingo. Shukisha, mami, go down low. Badia, badia, ten, ten. Tena sura imekubali, weni, bang, bang. Monamu, si basi uje na your best friend. Pone na kanika, umeshuka, toka heaven, heaven. Chini nani ita kwa mchina. Changanya majina, stima. Anaikalia nyuma ya bima. Ukinyomba sisi kunyima, ya nane, akata.
Nenda kwa step Melanie, Melanie, toto la mshep. Nikalipe mali kwenu mama twenze. Kiri kiki kiki karakakakaka. Kakupa mama kiuno kiuno. Kiri kiki kiki karakakakaka. Kakupa mama kiuno kiuno. Yeah. Baby you're my angel. When you smile I'm dying. Mwe mzuri kila angle. Even when you cry, budi budi ina makusudi. Mara chali na kifudi fudi. Budi budi yani leta kwenye mudi. Ukinipa mara moja kwenu haurudi, I swear.